girl and a vika baki, mina shanga. Jifunze kumshukuru Bwana kwa icho ulicho nacho. Hata kama ni kidogo sana, we shukuru unacho. Kuna yule anayetamani kuwa hapo ulipo, wewe utashanga yale Mungu ametenda.
Shanga, now just shanga.